CKMusicPromos.com.
Yangalia mo matrofeze. Julibubwa. Fosi banda. Nangu wakala ndesha kafiumfwe. Pa usuma obe baby. Umubidi obe baby. Ngali kute mwa. Nangu wakala ndesha kafiumfwe. Pa usuma obe baby. Umubidi obe baby. Hawe nali kute mwa. Nangu wakala ndesha kafiumfwe. Pa usuma obe baby. Bakala ndesha kabonfwe babusuma bobe baby umubiri hobe baby ine hawe nali utemwa nangu bakala ndesha kabonfwe huko twafuma kutali titindange fingi pali hiwe nangu balande baby balebe kofye chikashana nali kutemwa ine chikashana nali kufuila ine Chikashan, kutari twafuma nangu balande Fya kukuba Nangu bakalande shaka fiumfwe Pabusuma obe baby Umubiri obe baby Nali kutemwa Nangu bakalande shaka fiumfwe Pabusuma obe baby Umubiri obe baby Hawe nali kutemwa Nangu wakala ndesha kafiumfwe Pabusuma obe baby Umubiri obe baby Nali kutemwa Balamina kuno mwandi chikashana Tubalange filia tulange chitemwiko Wengi aba kufuaisha balifilwa lelo watule chitemwiko Mukatika mutima iwe Nali kufuila mwandi kamami Nali kufuila wembeka yandi Nali kutemwa mwandika na chisotwe Leka nkukumba teko bonzebe shibyo kutinine Wembeka yandi nali kutemwa Wechisangote chandi nali kutemwa Ka baby nali kutemwa Niweweka nyinga kumba toku chila na varia Nangu wakala ndesha kafiumfwe Pabusuma obe baby Umubiri obe baby Nali kutemwa Nangu bakala ndesha kafiumfwe Pabusuma obe baby Umubiri obe baby Hawe nali kutemwa Nangu bakala ndesha kafiumfwe Pabusuma obe baby Umubiri obe baby Nali kutemwa Mami My beautiful
CKMusicPromos.com